Shali na nina, na nina. Ibyo mukorera mbo naribikeya, inga gato nyanga kamwe mu nyanja.
Come in, my angel.